wandaka echisabwe wofira munsonyi Yesu aichitange omusalaba bali bakubakiranze Yesu wandaga ekisakyo emikojo gyali mingi n'ekiyuso omubiri Yesu aichitange emisumali gyali minene nga miwanvu nnyo Yesu wandaga ekisakyo
Oh, Remember where you got it from.
www.djericom.com.